Get Gandhi.
Fresh kama chewing gum, Nicky step in kama Adam Levine, wako stuck kwenye payphone machine. Sijui mbona cold sao hazi go through. Maheta wengi siku izi kama tattoo kwa CBD. Juu ya MP3, this is guy giving yani T.I.G. Na buda boss kweli mi siri ngi. Manzi ya kewa stingi bado luga ni nyingi. Chukitambo siku wanapata malike sahi wana double tap. Juu niko juu ya mic wakilisho kijana. Endelea ivo ivo, I'm a black star. I mean besides Octopizzo tumetoka mbali bila gari.
Hauna fair.
Kuliza si ujinga, labda ujinga ndiyo swali. Kijana machachari kutoka Kasarani, Africa, let's get hiyo money. Get Gandhi.
East side ipo. Na mtaani yani zote yani zenye zipo.
Na bia home ipo, meza ipo.
Kiwe uamke utafute penye iko. Get Gandhi. Get Gandhi.
How I do this on my fans, on my rapper, now I pig and now I crash. Mindo bingo ndo napendo na madada. So unapata wanajipa kila bitch. Mindo kila nina dreams. Kalu picha AJ King nani leader. Ochanga hizo zako unajua hazi tosi. Manzi yako kanipea unajua misi kosi. Kama rap imeshika watambu wa mini bosi. Kisema niko chini na kuelewa huni lodi ya wa AJ Okayot. Ebu liza Bella Ron mina leta bala. Ebu wewe cheza low. Wajiita mwenye kiti na kwa fuko unaso. Hizo ish unabonga jua industry si cho. Nare tuna rule unasema nini bana. Ka ex kaliringa but nimempita under. Sasa ani flash ani die kuwa lover but mina msho. Hiyo ilikuwa blender.
West side ipo, east side ipo. Amta ani yani zote yani zenye zipo.
Nabia home ipo, meza ipo.
Iwe uamke utafute penye iko. Get Gandhi. Get Gandhi.